ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar saf ballaaran ah ku miray ciidamada shisheeye iyo kuwa Jubaland ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Jubada Hoose. Mujaahidiinta al-shabaab oo aad u hubaysan ayaa weerar ku ikeeyay saldhigga ciidamada Kenya ee xoogga ku jooga dalka oo ay ku leeyihiin taabto. Hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isku adeegsaday, waxaana rasaastu ay ridayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka dulshanqaraysay dhufeysyada ciidamada shisheeye, taas oo sababtay inaysan ka soo bixin difaacyadooda. Sidoo kale, xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhig ay ciidamada maamulka Jubaland ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni, halkaasna waxaa ka dhacay dagaal in muddo ah socday. Ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore weeraro dhigbixin ah ku qaaday ciidamada shisheeye ee Kenya iyo kuwa Jubaland oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Jubada Hoose.